Isithombe sesishiyagalolunye. UJesu vs Lazaro kwabafileyo, Johane 11 verse 1-46. Indoda kwakuthiwa uLazaro yayigula. Odadewayo ababili, uMartha noMaria, bathumela umyalezo kuJesu bethi, Nkosi, lowo omthandayo uyagula. Lapho ezwa lo myalezo, wathi, Lokho kugula ngeke kugcine kufeni, cha, kungokodumo lukaNkulunkulu, ukuze indodana yakhe idunyiswe ngalokhu. UJesu wayemthanda uLazaro nodadewabo, kodwa akazange aye khona ngokushesha. Emva kwezinsuku ezimbili wathi kubafundi bakhe, uLazaro ufile, futhi ngiyajabula ukuthi bengingekho, ukuze nikholelwe kimi. Asihambeni siye kuye manje. Lapho uJesu efika, uLazaro wayesemathuneni izinsuku ezine. Odadewabo babedabukile ngoba uJesu akezange ukuzomphilisa. Kodwa uJesu wathi, Umfowenu uzovuka futhi. Watshela abantu ukuba bavule ithuna. Wayesememeza, Lazaro, phuma. ULazaro waphuma emboswe ngezindwangu ngaphambi kokuba amvuse. Wathi kuMaria, Ngingulo ovusa abafileyo abanikeze impilo. Okholwa yimi uyophila phakade noma angafa.